Όσοι ο φάσιο φίλτσο φάτσο για ο πίτσο, α! Σταλασίνα πίρουε! Simshike gyo polis Weza kumwendo watungi sambo na unakunya pips Adasko mbo na uchis Izi seriusi wez Kula mtungi upombeke Haya tena mademu mlokwa na wana mkitoka hapa ntachwa Nipe tena kamademu umeolewa kiludi kwa kwa talaka Temekwa na luka series of you of you Series of you of you Series of you of you Bagala na luka series of you of you Series of you, of you. Series of you, of you. Chamans wanna chase a go, la 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 la. Mtu acheza kivyake
Ai 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 ai
Meriduto kama lege kila mtu aluke kivyake
Ai 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 ai
Merigoma kama lege kila mtu acheza kivyake
Ai 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 ai
Meriduto kama lege kila mtu aluke kivyake
Ai 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 ai
Leo hakuna fagio hakuna mfagiri nani Ukijona unapawa lusha mabawa ewan Hakuna fagio Hakuna mfagiri enani
Ukijona unapawalusha mabawa
Wanangu mtupa taratibu usizue tafalani Mana wanangu wanacheza kama wana mashetani Basi taratibu usizue tafalani Mana wanangu wanacheza kama wana mashetani Dada Kibambiwa sikatae usione aibu Kikatae shoge angu tashusha vaibu Kibambiwa sikatae usione aibu Kikatae shoge angu tashusha vaibu Basi utashusha vaibu Sione aibu Tashusha vaibu Na wanangu Olo lo 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 Machizi moti Olo lo 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 Olo lo 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 Machizi moti Olo lo 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 lo
Masai, haiwezi divai Kali wabora chini ya kai
Twende kamto masa Nipo mshika kwenye paja Akaruka paka ikamata Katanesko amenasa Uratata akaichapa Kekina ya kaacha Mbona utata mafisi acha Sijefungia basata omedata
Na iligoma kama rege Kila mtu acheza kivyaki
Ai 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 ai
Na umdundo kama rege Kila mtu aluka kivyaki
Ai 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 ai
Muhuda zoni apa